I got my life right.
Tshitori ṱoḓo ni vhudza nga ex yanga funa nani. Wenda ndi tshi muthema ni tshiri a ringa lutani. Ndo pulana u mumara no ḓisa vhana muṱani. Eish, mara zwithu zwa bar, ok thetshelesani. Back in high school ndi hone ra thomo funana. Henry we therefore we chatter musi ri tshi ṱoḓana. Man ha hu si na ḓuvha ḽino bala u vhonana. Kha metric ra tshi vhala roṱhe tshifhinga tshoṱhe misi yoṱhe. Ri tshi vhala na vhusiku hoṱhe. Ra phasa na vhabebi vhashu vha takala vhoṱhe. Plano ya varsity mara mdini ya vha na saka. Basari ndo wa playa mara huna zwe zwa naka. Zwe zwa mbaisa ndi zwa msifuni a tshiri u khou paka. U khou yo dzhena pito riende more u khou ṱuwa. A ri ḓo ḓi fara zwavhuḓi ndi songo chuwa. A goodbye kiss after that after kuwa. Funanani a varsity. Zwithu zwa she sharp man house ina dzikhakhathi. Ha tshimbidza baby sometimes ari sweet. And that was a sign to show uri funi ha chiti. Zwithu zwo ḓo khakhea things went wrong. Musi funi a tshi joina group where she don't belong. Vhangana vhari vha ḓo mufha out ya strong ino spana. Ha pfhi khabve kha mne wa dzi song. Funi a shanduka a vha muthu wa dzi party. A tshi ya kha dzi bash a tshi vho funa minati. Muroho a tshi isa ende bele a sa tati. Loka ka Facebook na WhatsApp risa chati. Funi started dating this guy wa Nigeria. Hufi last Friday oda amujia. Amu nwisa na zibia ono kangwa amudia. Na zwino ndiko amba hufi funi orisia. Cause nako vho performa na ndoni. Ha jena kone noko baka funi. Nda fara nda ri mea vana hafi asi funi. Ari oyo ndi prefix na nda ria. Nde na soko fumula nda pfa akolila. Ari kha mne funi olova ha chachira. Nda ri why ha kansela nda pfa nduni kezwila. Nda swika ha funi ndi chikoko nyaba fuwa. Vandu melisa although vho ḓi chuwa. Mato a shanduka ende na kovetsa tuwa. Nda vha ṱalutshedza vhalila vha tshi takuwa. Vari nwananga funanani ni tshi ya gai. No zwi guda gai zwa u funesa mabai. Ni ḓo wela hani vha mafola ni sa dai. Hone oyo muna o zwitaho ndi wa gai.
I got my life right.